amakota nama streetwise too. Manje kasi sekimiboza and I'm streetwise too. Dala ngiphusha ublover since high school. Mara bengazi nami khona bazongithola for the things I do. Yes, sesizini yasifikile, zathola ngidlile nale nyuku bengithi ngifihlile nayo zininzile. I'm breathless, ngisho nedladlalamba lishisile. Jokhuma intshiza ngizwile, ifrom bayicishile. Ngizokwenze njani Maria, bobani labo bari? Bangivala amehlo, bangilahlele ebhuthini yale gari. Bavaya nami, ngizomunye bizi gama lami ethi ucross umabusana. Bobabanganisani, bavele bapaka itransi, bavula iminyango. Then I heard a few footsteps, there's no looking back. This is it, and I'm pooping next. Ngagcina bethi ithi sitete ngaleyo, javula ibhuthi enhle.
How did things go wrong? How did things go wrong? Let's appreciate life.
Wakhala kangaka sizakele kushone bani. Sulizinyembezi mtakwethu phole nami. I know I don't give you time sokuthi ucoce nami. Tshela inhlungu zakho mtakwethu kwenze njani. Wangibheka emehlweni wangibuza ngimthanda kwempela na. Zonke imfihlo zakhe mina ngamtshela na. Ngambheka emehlweni baby ungakhathazeki. Hlale nginawe ebumnyameni nasekhanyeni. Wathi baby ngicela ungangikwateli. Ukuba nendoda efana nawe akungifaneli. Yini sizakele. Wathi ngiyaxolisa le ndaba kwamele ngikutshele. Uphila akusingane yakho ingane kashenge.
Uthini?
Ungazongihlanyisa. After all these years uphila ngimkhulisa. After all these years uphila ngimfundisa.
Until we die, sebo shoka di feli. I wonder why, kele di disafeli. Cause we work hard, hariboni pumulo. And when we work smart, hariboni mubuzo. I went to school hoping when I get back everything was cool, but damn it wasn't like that. Ukhulu lintate mukhulu, just laid there. Never seen a little, just me for them to take care. Di feli kwa nitso na tafita ta tunya fair. Di patela tipa so that di khono tuba fair. How brainless, how shameless. Stupid, I was there hoping the old are nameless. That's what I thought as I sat there with tears running down. Hanekin nali gun, I'd probably hunt them down. Give a rute batu like they never did biology. Anatomy kitaba nyula like astrology.
How did things go wrong? How did things go wrong? Let's appreciate life.